amagambo ungami yabwiye ni bambera amagambo abatwiyungaho tugira imbaraga zo gukora umurimo mwiza wo kubaka inzu y'Uwiteka nabari nde cyangwa wowe ugenda wanga mu murimo Imana barereje muri hehe bizera muri hehe dore nazanye itafari none nanjye dore igitiyo ndakora ese mu muco w'ibyubaka byose bikenewe amaboko yacu yakora dushishira mu kuboko kwawe ibindi mani izabikorera dore nazanye itafari none nanjye dore igitiyo ndakora ese mu muco w'ibyubaka byose bikenewe amaboko yacu yakora dushishira mu kuboko kwawe ibindi mani izabikorera nabari nde cyangwa wowe ugenda wanga mu murimo Imana barereje muri hehe bizera muri hehe dore nazanye itafari none nanjye dore igitiyo ndakora ese mu muco w'ibyubaka byose bikenewe amaboko yacu yakora dushishira mu kuboko kwawe ibindi mani izabikorera dore nazanye itafari none nanjye dore igitiyo ndakora ese mu muco w'ibyubaka byose bikenewe amaboko yacu yakora dushishira mu kuboko kwawe ibindi mani izabikorera